viewers, you're watching this EuroTV Dustin's show. Can you please tell us who is Happy Baby?
Thank you. Good evening, viewers. I'm Happy Baby.
Okay,
viewers. Let's have a commercial break. Don't go away.
Sana kupapa Umanyina kuziwani mwecheju Ibinyiza minkavya Janye binumya Chivala mungi wogute Atenga figa ya nekubye Konsekwensu wakwe Ninde nani Azale chivyachi ungerira Na kweteleza
Naena ugenda kuzisa Jizuto genda kunjabia Sasira, sasira, sasira
Nyinji nyu Chesa watonji wanga wako.